sakiraaɓe heeɗiɓe tugunɗum heɗade heeƴo amen mi noddirta émission humanitaire ɗo ni fabodiran lelinde maggal muɗum makkat jom o fuu min jewti om sanne ɓeɗo rewɓelle egguɓe iwde jonde mum emin saabi basi gonɓe wurdule ñalawma hande o coro danɗe gonɓe wadde ko woni e bawɗe muɗum fuu banggal haɓitade ɗo yallana heeɓa daranade galleji mum en sukaɓe mu en ɓeɗo rewɓelle egguɓe iwde jonde mu en leydi amen ndile ñalawma hande o kañum en ka hunde fuu watta so jooɗo fawodira juuɗe mu en ɓe gondi wadde ko woni e bawɗe maɓɓe fuu yallaɓe keddoro ndimako maɓɓe nde yewtere amen ñalawma hande o miɗe nardan on mo gaɗon ko woni e bawɗe moɗon fuu yalla on keɗo ɓeɗo yimɓelle tarikeŋaji mum en fa yetto himɓe yurmere gondu waɗede fewde e ɓeɗo yimɓelle sakiraɓe heeɗiɓe sembe kabaruji amen ɗi anni ɗum woni yewtere amen nde mi noddirta magasine humanitaire ɗoni himɓe yurmere e haala fulfulde nde ndeɗo yewtere min jaham yiidoyde e rewɓele tatom le leydi amen nde igguɓe iwde jonde mu en gonduɓe wadde ko woni e bawɗe mu en fuu le ñalawma hande o yallana heeɓa daranade ko woni gurda mu en yallana bira sukaɓe mu en fa yetto jaguyi tuskoy ko wondi wadde bangge yallana faabo worɓe mu en min jaram yorusodu fam kalatomo haala hakkillaji gonduɗi waɗede tom iwrto yimɓele egguɓe iwde jonde mu en yallana heeɓa daranade hoore mu en projet keso golleji muɗum fuɗɗile on ɗo nokku garo daranade ko ɓuuri galleji temdere proverbe amen ñalawma hande o ɗo woni pandolgol min kalam haala ɓeɗo rewɓelle ƴoƴuɓe sanne wiyama le leydi amen di debbo hana halde fuu ga debbo ana andi fuu sakiraɓe anni ɗon sembe kabaruji ɗi min jogani on ele yewtere amen kikiɗe hande bisimilla moɗon ɓe heɗade ɗum ɓe rewɓele tatom ga lawol gotol ɓe fuu ɓe nangi rebeka jeneba kaye kadija fuu eggi ƴuwde jonde mu em le wuddu leydi amen di saabe rafi ndenago o le ñalawma hande o bamako ɗo ɓe goni rebeka kañum ana falaje garbal jeneba kaye kadija kañum em ana le nokku mum noddirta centre mabli koɓe jogi fuu ɓe joppi caggal maɓɓe haya ɓeɗo rewɓelle wargol mu em bamako ka waɗa so jooɗi so tummodi juuɗe mu em ñalawma fuu eɓe gondi haɓitade ko woni e bawɗe maɓɓe fuu yalla ɓe keeɓa daranade koɓe ñama ko sukaɓe maɓɓe ñamta fa yetto jaguyi tuskoy koɓe gatta yalla e paabo worɓe maɓɓe ɓeɗo rewɓelle ñalawma hande o ka ana wawi wiyede jaati ɓe rewɓelle tinniɓe hayle magasine amen humanitaire ñalawma hande o mo lalacha walati infa landini min garam hokkude haala ɓeɗo rewɓelle anni keɗe koɓe mbi
rebeka kujo na jogui duuɓi capantati o inna sukaɓe nayo siti faraje toon o woni ana wara hande duuɓi nayyi ñande fuuf fajiri 5h tawa immike nagal lawol luumo soode an toon kullintereji liɗɗi cahaɗi ceke le kecce e somoyaji fade makko warde joɗade le dankiɗo sottata rebeka hinoto oɗo golle beeten fa jamma e wattu muɗum ndewoy makko ɗiɗon ɓe duuɓi jeena e duuɓi sappo e go'o kinoto golleji le galle
min ɗo mi immo 5h ɓeete fuuf mi yaaha luumo mi sooda liƴƴi kecci yiltugol am so mi warti surbayɓe waɗi golleji ɗin fo mi saha liƴƴi mi sotta ɗum fa futuro bange liƴƴi ɗin ɗo mi yeeya ceke kañe kulle kecce
yeeso seeɗen oɗon nokku o to centre mabilli min jiidi jeneba tambura mo duuɓi capantati e jeenayi kanko ɗum hinni jogola sukaɓe makko jeɗɗo o jaati debbo dariɗo mo jeeda e guɓɓal rewɓe sappo yon kinniɓe waltingol gawri lacciri projet mo ɓirti jawri muɗum gz dogguli dal service développement social beeton ko jeneba fuɗɗata golleji li galle cagal muɗum o yaha nokku golle maɓɓe o kikiɗe o wartan galle hinnade ndefu hirande ka noon tono ana famɗi e golle o nden nonodda ko faaba waɗi yalla ɓe keɓa gurdam lobbam
so gañ golleji an ɗi mi yawaya ko luuma min soɗoya gawri ko yiltugol min una min jomo min gaɗa ɗum lacciri ko min yeeyata cogu muɗum ana ɓawa ɓuuɗi nogay yaada temee tati ñalloma fof ɗum min gata wala fuu ballomi komin rewɓe sappo goto amen fof ana heɓa temed jeego si min garti yeeygol golle diɓe amen yoɓaɓe min keeɓi wadde o golle
cemmogo trawre yo yuɓɓuno golleji nokkuji déplacé en o holti wiide oɗo projet o itti jawdi muɗum woni gz banggal gollirde développement social
kede groupement de femme
guɓal rewɓe ɗomin joƴini fa ɓe wayrita ɓiɓe diallo wona tanno gawri ana woodi dum pomme terre golle amen hekkintinde ɓe e heɓude golle maɓɓe banggal sifa golle komin joƴini minen ɗomin paaboɓe heɓude compte banque lenoko o paabotoɗo mawɗo momin gollidi woni gz gz de pelle goɗɗe kay bano golleji ɗi itti o kalisiji o woni gz
info jz
fa hande to centre mabile ton kadi jabbari na hinni golle mudum wato mo jutti to makuton mo wondi non unude somoyaji sere mako no wodi futire do yite defugol tajikojol soccugol nokku o amgol ndiyam madraji botari hono rewbe hewbe dido golleji kadija fudirta nyaloma mudum nyande fuf tagal mudum woni ko hinto golle mako mutugol manaji e jande di otota le tundele denno o sotan kala ko hebi sato hebdi le yontere temed nay ma temre jeegom de o nortorto e jogola hajuji galle mako
nane wulla
mi dom imo bete mi modina sukabe e kay bay mabbe ko nyama simi gani mi yaha lumo mi somoyo simi warti mi bama yandiyan mi lotira kake mi fuddo defugo kikide mi mobo ya manaji kan jande simi warti dum fom lota sukabe balde sapo joy fof ke umu le tundi mi yeya dum mi way hebde temed nay e temed jeego sato sabi o do golle mi way darnade somaya an sorugol sabunde e kanye sonnande sukabe ko nyamata
hani ne kadde mi sen dumuni
on dido imadraji di wona tan Rebecca Jeneba Makadija bamko do rewbe diplomate hewbe na nawtoro fabaji du gubbe di ngattani hakilo sanne gollirde development social e gollirde on jingaji kewdi du jati madraji juttidi di mande mudun no namate sanne li ngurdam hewbe ka dum fu tawede kasantede nakkewi be do rewbe dun na jukiti tekkinde kumul
magazine mo kedidom jom o lalaisha walati infa landini dum haye hono be do rewbe hewbe yimbel egube iwde jonde mu em rewbe le nyaloma hande o do anay o do ala hali goto tiagal yanongoji chattudi ngadaade fewdo beedo rewbe le nyaloma hande o e be gondi wadde ko woni e bawde ma e fu bangal habitagol yalla be keddoro ndima ko mabbe imadaraji di beedo rewbe le watta le nyaloma hande o ana tiidi sanni hay abe kasinjini e faaba mu yadu yalla ko be tawtata ko ka ana hebe fa wawde daranaade tiidalaji di yimbel egube iwde jonde mu em le leedi amendi wondi fewde mudum hakkilaji pawide himme yurumere kanyun kana wondi hebudo sembe nyande fu leede amendi yorosoto hejo keso goto fuddito don odo projet fana mudum yo daranade nyamde fa hala yimbel egube iwde jonde mu em le commune yoroso odo projet adadu jawri ngaro daranade dum ana wara miloji sappo e didi sefa fedene mi noddirta ONG adilo kanyun dardi e odo projet o wara wadde lebi jene o wara wadde faba mu ya fewde galleji yimbel egube iwde jonde mu en ko buri temdere o wara wadde faba mu ya du fewde rewbe be yella be keba daranade hore mabbe e le jangingol be hono sabune mu inirte kanye ko nande mudum fa keben famtare no golleji odo projet wordi fu kede kanko Amadou Goita kanko woni jubbino wo hejo odo ONG mo noddirta Adilo mi landondiri e makko anni ko o wi
pouvez-vous nous présenter brièvement votre ONG
tama ada wawi famin demem golle ONG modon on
Adilo yo gondirde nde wala e wi lamu o ne fanda mudum yo yirewere banga golleji nafuji yimbe kredouji Adilo yo ONG gondo li tateji leddi fuf ka non e de joodi to yorosotun hejaabe ana li kedde leddi ndi 2014 woni ko Adilo nyiba 2018 nde signidi gouvernement Mali talku kawral
on puddi ko boyay projet keso ngaro wadde faaba mu ya fewde yimbel egube jonde mu en hono golle o wordi hodum saabi o do projet
faaba juujure egube leyi commune yoroso dawrama saabi anjal lobbo ardibe Adilo haybude kala egube leddi ndi on dula wiide leddi Mali ndi na e telaji sawimbindi ido egumoji di holo le yoroso le odo alhali woni ko tanki wiide egube hewbe dogi yaltude nokkuji mabbe e warde le yoroso kambar dun be kinnike faaba be do yimbe pesap 3 woni hejo golle faabaaji ndemen kulli ko mi anyi wadde nde jabani anyaka ndenno yu golle faabaaji mo lamu o hin yalla wallude pelle pamotode le imadraji mabbe non mi jo odo golle projet o fudiri
hodo woni fanaaji odo projet
fana modo o yu tafun huncangul hore kabaru nyamduji egube rusube bangal fuccugol ngure ko nande mudum hakunde galdeji chapande jetti e joyi e kanya be dande famu famdi fuf unyaaji temedde do unyaaji nokoy en joyo e yimbe
e hakika faaba hodum kokkoto yimbe be
imada projet o jati kay yo temedde ro en joyo egube rewbe worbe e nyakube kanon no bangi mudum ko warata unyaaji temedde do unyaaji chapande en jetto en joyo yimbe le paminte ko heewi bangal emisoji radioji
hobe wonde ngadon don faaba mu ya fewde mu em
le gede didi min kinnoto faabaaji di gobo do fuccugol ngure e ko nande mudum dimo o yo jande e faamu yalla rewbe be nam baba mudunde sabulle sabi min tottambe dun no kaaki faabe pudda golle den be kebanno be jogorto am saddaaji mabbe
hono foti projet o warata homo fudu itteta kalsi mudum
kalsi projet o fuf na haura milioji sapo idi sefa jawdi ndi itata pizzap 3 denno lamu mali o darani dun falabi
le lebbi hono foti projet o gollete
projet o gollete le lebbi jene boy fuf le lewru décembre dun timma
amadou goita ajara masani
amadou goita je vous remercie
so mi iyo yoro so mi jaram bankas fa mi kala ton fa ham yimbel gondu wadde ko woni bawde mu en fu yalla na heba daranade hore mudum yam yido de to kanko Umar Daw tafo kangele on do nuku dubi kewdi cagal ko o gollidi e ab makko nuku e noddirta jalasago o do gorko baaro dub chapan joyi le nyaloma hande o kanyun ka wawan hore mudum jati ana tafatum kangi o heb o tafato kangi kanye e kalsi ilal hitan 2019 sabe o do golle o wawi daranade ko woni da galle mako bankas galdo gollal gal o watal nyalomo hande o ko holti wiide jaati wonko o hebata e mudum le nyalomo hande o ko yottoto hayebe sappo yom kanyu e woni gollonobe mo mi yaham yidoide kanko Umar Daw le ondo nokku e gudo yude jonde mudum kanyu ndu fami anda hodo woni ko hebi wadde yalla na heba daranade hore mudum
e daade martode nanaton ana jura le atelier tafonda neri goto noddirtedo Umar o tafonda neri e gollidibe mudun ana goni e golle e be gondi do e taynude kangi e tiardi golle bawdo wadde erngaaji kewdi Umar Daw holti wiide ana wado golle ko yaata dubi chapan ena joni
o do golle abba am kibirmi dum kanko du abba mako hebiri dum sabe rafinde nako o mim e yimbe galle am fu mi eggi jala sagu mi ngari bankas rawbe le tatom kan sukabe sappo e jetto yam jogi mi ko njeyam don ko cuggu mudum ana bama uinai tati yaade million uinai temdere sefa chodobe hewbe ana dom won europe cagal leendi dum hono cameroon kay guine equatorial yimbe le sappo yon gollinami dom andan be san golle o be fuube bambe be nyaloma hande o
kanon o tafo daneri holli tiwide ana jogiti alla jogaji hono hebugol masireji di kanye rafinde nagu gondo le o nokku mar ana hasindin hebude kake gollerde e wi makko golle o kebal mudum uitege sabi kang e tiardi ana tiidi sanne joni
yimbel hewbe kanyu endu nati e golle o yoga e kliya embe kan yoba kalsi command mu en o fatim mede kasindine kaaki gollirdi bawd latal sababu nabirde golle amen o yeso so wana do rafinde nako o kutteji mudum mata masan do ya warta amen fayo todo kebe amen hore
waro beto makko mo yewdne dum ben sanne sabi on neddo kalo beldi mo waydu golle makko waddobe masireji mu ben kali beldi o tafo daneri
koman am gar mi nangude do Umar do ana heba dubi jeegom le nyaloma hande o ko kasindin me mudum fu kanko bettorton mi waddani mo kiliya en hewbe dum nyaade de o yeta don de ana mudi bom gadobe jood mako koman tiwde Abidjan
takelentala hon Umar Daw ni e gube hewbe ana gada golleji di bawi hubude hen seeda fandarono ko kasindini handin ko kasindini fu jam e deejere warta le mali
hono kanko Umar Daw yimbel hewbe e gube ewde jonde mu em le nyaloma hande o ana wondi wadde ko woni bawde mu en fu yalla na heba ko jogoro hore mu en haye ko halte e dedo yewtere fu wana huna ko yurmini sanne na dum huna ko nawi sanne le dedo yewtere mi de kaltana om ko woni sembe fayoto kuyal e sultere ko yimbel e gube ude jonde mu en kanyi ko nande mu en wondi fewde mudum na dum ko wondi wadenede dum sabi so jonka mi ngaram fijande om seda yalla on keba yeggitide tordaji di gondo fewde mudum nyande fuudi le rubrique amem artiste invité dum woni jimo wo nodda do mi jaham yidoyde kanko mo kiddo do woni Mamadou Tunkara o mo hakkune yimbel jimo nobe le lede amen di sanne be no dirta les escro de nyalama hande o kanko tan wondi yimude jimma ko el hala bamanan ko nde mi jaham yidode mako
tara bani tara fitini
be kebata dubi chapan tati kanyu enka hakkile mu en wawa heddade hem ga andube dum be kanyu enka an andani dum jati wakati wadino mu gubal yimbel ngadobe rap mo be noddirta ngongiranke en an halano halaji ngonga ga mettudi san kikida ko o mi bisiman goto el ngaldo gubal noddirtedo Mamadou Tunkara el yawtina amem fabundirem min jettima san ko jabida noddango amen go Mamadou Tunkara yimugol mudum hono fuddiri
chez nous les griots on est avec la musique avec
ngébe ko andi yo jimi e hala kon ko mawba men gadanno inna yo jima nodo nan tagal ko kemi def mi wari bamako tay dubbe na barano sappo e jenay ko mi jitodomi mi hawrini e groupe goto hip hop sabbe on wakati sukabe ndokata geno hala le mali men dum bimi sini mi yimi mi do wayi ndartude hakkiji sukabe holtinde do himbe ko moddi ni kebiri mi hakkilo mo inde groupe rap min nodiri dum les escoro le o groupe min kebino inde le adna rundu min jeyi nokkuje kewde min latiki hajaabe mali festival africain min kebino ton dum genari tiagal dum wonno ko walde de fusi tumani jabate Allah hinno do yafodum kany wonno manager amen le hitan 1996 morso ame arandejo yalti mi fayno do kabar joddi gollobe service e on wakkati en jimi sara mali sara fitini sara maja ibitake musufla sabo furuye munde koson salaire maigre malien tiagal dum wonko mo inimi groupe goto puddum yimude min tan goto wana groupe min tan goto yimata do indam mamadou tunkara le mudon jimi ko gadame yo jimi mande
hodo woni sisiliji di kalata hala mudum ele jimi madi.
En général, le thème de la société, si on voit des choses négatives, on transforme
en une façon pour ça. Si il y a des choses qui sont vraiment bien, on transforme pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants. Il y a des choses qui sont vraiment bien. Il y a des choses qui sont vraiment bien. Il y a des choses qui sont vraiment bien.
J'ai donné le nom à ma ville. Qui a quitté.
Jonka kedo en goldo jimol gol kanko Mamadou Tunkara o imani ngeni to o fini do ni kita misi. Mamadou Tunkara ana fandi ko yete Edo Sen ana wawiyedo o darni jimina
bon
mede wawide ni sela yimude feyi ka mi ulti sanne
Tunkara ndedo yewtere ana fawi Edo himme yurmere hodo woni ko kaltanta malinkobe hewbe egube ude jonde mu em le nyalo mo hande o sabe rafinde nango o
je demande au bon Dieu
ko nyaagutomi Allah fu jam hewde le mali himbe egube kota nokuje mu ben kambe jaati be keba gikke je lobbi le gonda mabbe be anda hunde fu e wakati modon kulleji fu yo podoje Allah non sini handen mi da wawi mi wallambe le ndart e jom en bawde fu danya ko ngada ni be sabi ne anda wadata jango dun wadi ana wajibine meden ndado neden nedda ko
Mamadou Tunkara min joti ma sanni ko jabuda notaade noddango amengo mede duhone jonka Allah newnere kete golle ma
aranke ni kele minde maliba kono ya afriki kono bi fangambolo di nyogoma nyogon famiya bali ya kele minde maliba kono ya afriki kono ya fangale minya Joyoro ko kele mi be mali ba kono ya Afriki kono bi fanga le mene Sidi la oya asosini ini yo europe be kana ala poloni ya ma jahani kele mi be mali ba kono ya Afriki kono bi otaka Thank you.
ni kumana bi ni medo fi mangashila ibedo je mangashila ni dona bi ngashila ukaya fama kanto alaye jeli kama kolon folode padu tugara ma kolon folo be wede wede ni la mande nyara betola mande jeli wutu wala mali nyama kala betola bekena angambulu hodi nyogoma be bali aso punya punya dulu tu kolomba domina ne ne pala sitara mama du kona te kumana budi buki ta kumana mpip mpit in foa mali ya beke do takil hefe ke bo takil hefe takili na kele kunkle nyankele kuna de serola domina Ambe ni misade, ayan jicha angana desede. Ambe wele pila, mali nyama kala ube wele pila, mali masake bema. Amba folo folo ke, damasa bulani, damasa bulantamba, kirigisa joni tamba bulantamba, musa tra wele, maria mutache. Na anga para ke nyogo fe anga bulu di nyogo ma Bemba liya so bonya dodo bulu tumbu ba Nimure yema Alfa Umar hukunare Jata Na anga para ke nyogo fe Anga duda ke lefe Anga buda ke lefe Anga ke mani yankuye Anga na ke mubo kuye Adam bata che Ye chamana ni marani hakini ni wantiki ya fanai Ni mbora ye fanama Ture manju Javi manju
rubrique am même goddo kasen min kala ma hala proverbe de la semaine doni pandul le proverbe de la semaine am nyalo mo hande o holta ma wiide debbo halta fu nga o mo andi fu goldo pandul bamaraabe kana holita san wiide rewbe ana sahi le leede amendi nga kaado hala le nyalo mo hande o hono fu yimbe yiri dum faake men famtare anni ko mahamad baba kunta landondire ma
kulle kewda da yara da wada da suudi asuuda nagi rewbe de rewbe galle be ka nanno ben kana andal dum fu fay so tawam be njaltata wakatuji de be njalti dufu fay wittobe njaltobe so nyalloya e don gendina e haajeji mudiyambe atawa be andani alhaaliji mudiyambe fay hunde suudata ko debbo ka be cefataako e be deddini e ko heewi e be munyi ko heewi denno so be kalifu ko bonnata buri ko mu'intinta
tane galle hunde fu ko yiyo yo haala galle o hela galle o taja endam taja de gol iwa gendi o dunata ni gendi afami debbo jogi e galle so debbo jogali galle fu galle saka boy mobbo wana hunde fu ko njida kalata sa haali hunde fu ko njida a bonna leedi a bonna galle sirri hedde mobbo e debbo fu reedu to mayr
wontale wi baale tale ko wuri wadede fulfulde le jonde mende rebe be be andi hunde nyam won ko be kalata an holla tan debbo ko andi do bangal jonde mende won haalaji anatu so haali fu ɗum laati hono sirri ittata na sirri ɗum yaltinta debbo yo ɓi adama ni taweteɗe jonde mende fa tewe hunde fu ko yirwinta jonde mende e nuusiji men ɗi e banggal ɗuɗɗingo manako men o fuu ana hawje ɗum ɗo ɓeɗa andi reɓɓe kamɓe goni le cuuɗi kamɓe tawrite sukaɓɓe kamɓe du goni du defoɓe ɓe du kamɓe goni du kawjuɓe du ona niiso o ɗum woni ko taali o fattita o haalata gam ba ɗum ko debbo andi fur hollata andal mu gadde mi waɗan hono anda kana anti ana faami du so haali du moƴƴa du wakkatiji e men ana wadda du fitni ɗum fo ana waɗa refi haalde kulleji kewɗi banggal e leggolleji men ɗi
gonga jaati ko debbo yi fu wona ɗum o haalata debbo ka so haali fu laatan bonande so debbo haali endan taña o laatan seerugol ittugol dewgal o laatan seerugol galle ɗum ka gonga jaati
debbo wona sakiri galle hunde fu debbo ana yiya e galle ana yiya ana marta kuufa ka o haalata so haali fu galle helam debbo wona sakiri galle
rewɓe ɓe ana andane kulle ɗe fu ka ɓe cefatako min ka ko woni hakkilla e ka haala tan ɗum gonga noon
so ni debbo nangali hunde ko makko omo yiya hunde ko yiyata ko so haali fayi leydi o helan hay mali o halal
ko woni tan sa jeewi debbo woni suudu debbo kanyun ardoto galle o fu immade ko buri hewde fu o woya ardotobe haydu o woya e sakititobe galle o du fullelade debbo enen do mawnuden do e do anduden do ko buri hewde fu be kewa yaltude yaade sella be kewa e golleji lamuna golleji tubakobe denno kambe ngoni le galleji kambe andi ko takalle men be gondi kambe andi ko sukabe be gondi kambe andi be mawbe be ko gondi kambe andi yahobe so anangara be duni gollobe bedu natobe jamma natobe nyaloma gombe tawede do hakkunange ko woodi e dende ko woodi e galle o ko woodi e goto goto e bi galle o fu e be andani nyawdo e celludo ceyido kanyu e chunudo fu wonko be andani ka be kalata mettiji kewdi e be njiya torraji kewdi du e be njiya kulle kewde de pota de ngarda de leba e be njiya ka be kalata sabi deejere mabbe buri mu'inde diina hala mabbe ndenno dum wadi be chafatako
deb an yi hunde fu an nan hunde fu o halta ko sabi o halta so hali en dam bonan so hali dewgal bonan so hali ngendi bonan ko sabi deb konko marata gori gori ko konko marata gori ko inni ko konko marata abbi ko konko marata e makko dan debbo woni hunde galle ne konko woni niugal galle dum woni ko pawmi
anda ni debbo satu jenso sahali fu bona sahali fu bona debbo sahali fu wakati jento latan guerre mo anduda ala andi guerre yimbe nandira so marandira kamar du ane wi debbo anana fana kumun fu ana wadde tin makko ka halta sahali fu bona debbo kanko ni ne ra kanko ni hawjo gal kanko ni dambugal gal debbo sahali fu bona debbo wa haldu fu sahali fu bona kono debbo wala egal
debbo kanyum woni darnde suudu debbo kanyum hoore wondu darnde leleedi amen ndi haya debbo ana waawi tam taykaade nga haana halde ko yihi fuudu haydo kaaɗo haala mi kaddata le ñalawma hannde o e dow yewtere amen nde ɓe noddirta faabodirande kanko Mariam Maiga landini on paami yimɓe le egguɓe iwde jonde mum en fa ham kañum en ka ana hasindini e faaba muya hewɓe hakkunde maɓɓe kañum en ka faaba muya waɗama fewde e mum en nga ko waɗana ko ana fanɗi sanne le nokkule yogaaje ɗo yimɓe le gonɓe wurde le ñalawma hannde o le nokkule kertanaɗe yimɓe le egguɓe iwde jonde mum en kañum en ka holliti wiide wona jooɗiɓe tan sa ana tumbodira juuɗe mum en eɓe jiiɗi yimɓe wara faaɓoɓe e le golleji ɗiɓe gondi wadde ɗi fayi soɓe dokkatake mere mere kulleji ɗi ka fuu hay sakiraɓe mi jooti om sanne heɗade yewtere amen nde ɓe noddirta émission humanitaire ɗoni pawodiram ele haala fulfulde oɗo mbawi heɗitade ndeɗo yewtere ede oɗo numéro o gaɗan capan jeɗɗi e joyi capan jeenayyi e jeenayyi capan jeɗɗi e jeegom sappo e jeenayyi oɗo mbawi ñoƴƴude icone amen whatsapp nadu o jeehi do hello amen facebook fa keɓo ndeɗo yewtere to min jooti om heɗade ɗum ele lendi ele mangal muɗum fuu wassalam